kufanya mina kata tama. Huzuni kichwa itawale ya niipo wazi mina tanga tanga. Kurugu kwa mita, wala kuna pakulala. Najikonga jena shindwa, oganzi, wanita chokora. Ula kwa jalala, najikonga jena shindwa, oganzi. Tambu mie, mana simanzi minilie, mola nisaidie, napata tambu mie, mana simanzi minilie, mola nisaidie. Safari ndo nangoja gali kwa standie. Nabaki kulalama, lalama. Kutwa nimechutama, shikatama. Ofu nyingi tizama, nimekwama. Tabu zinafatana, o mama. Kikumbuka tambu mie, mana simanzi minilie, mola nisaidie, napata tambu mie, mana.